chake, ninae hatushindani, atuone ashituke, anijue mimi nani. Ajijue cheo chake, ninae hatushindani, atuone ashituke, anijue mimi nani. Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa hene. Kiharaka cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa henezi, mambo mazuri lazizi no hayataki haraka. Selelea, selelea, selelea habibi, selelea, selelea.
Kwa henezi, mambo mazuri lazizi, no hayata.
siwajulikana. Mapenzi siyakerangi, wajuzi wajulikana.
See you.